kina ham kisa penzi lako wewe kipindi makosa baby nisame ama kisa pesa no chazo utembe vigumu kunitoka ungerudi tuonge kiri tena vishuka usinigonge mungu moyo ushaisha bwana tangu uwe mbali I don't know what to do to do. Dosari, nimebadirika asarudi untizame nimebadirika tena squeeze nasari ila yote tisa kumerudi niungame wenda ukarithika ma mapenzi safari nimendo metulipanga tujenga tufe tuzikane nyumba kari nimendo wetungeganga usiane Shikane, tafadhali, nito soro pali Mungu moyo, ushaisha bwana